ngiyizwayo kulende ngiyizwayo
yini lento engiyizwayo
kulende ngiyizwayo
ishayetizwe
banamago makelwane banamago
ishayetizwe
banamago makelwane banamago
ishayetizwe